Fresh out from NigerRemix.com.
Hey, Mungwangwa, merudi tena. Bad man.
Yes, man.
Jay, once again.
What a...
It's the kids, baby.
Ooh, mama, we... Ay, ay.
Ooh,
ay. Ooh, ay. Ooh, mama, we... Ay, ay. Ooh, mtoto anataka...
Pipi, pipi, pipi.
Itakupate na siseme kwa mama turudie tena yualikiza itakupate na siseme kwa mama turudie tena
bad man.
Chelewi, chelewi, napenda chelewi. Mtoto anakali ya kigogo kwa nyuma po. Chelewi, chelewi, napenda chelewi. Mtoto anakali ya kigogo kwa nyuma po.
Uli, mama we, aye, aye.
Mtoto anataka
pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi,
mama.
Pipi, 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 pipi.
Itakupa tena, siseme kwa mama. Turudie tena, jua likizama. Itakupa tena, siseme kwa mama, turudie tena.
Tukimalizana usintaje, vikoza umbeya usintaje, vitu vela wama usintaje, je, 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 je. Tukimalizana usintaje, vikoza umbeya usintaje, vitu vela wama usintaje, je, 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 je.
Uli, mama we, aye, aye. Mtoto anataka
pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi.
Eh, Mungu wangu, amerudi tena.
Eh, 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 eh.
Pressure,
yeah.
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 Comic Slicer.